add on for Hassan Aymanta, any kelima lil dilacsanin wiilka Soomaali oo Liban Ibrahim la dhaho oo walaalkay ah isagana sergeant laga dhigay annana sergeant ay iga dhigeen wiilka oo Soomaali ah Salah Ahmed dhaho isagana lieutenant oo acting lieutenant laga dhigay soo saddex Soomaali ah la dilacsay maanta aad u faraxsanahay de maadaama anaga Soomaali aanahay oo wadankan aan imaanay mardo oo qaxooti aan lihiin and at the same time nolol oo fiican aan sameeyney and heerkan aan gaarnay booliisnimada dhexdiisa so of course aad aan faraxsanahay maanta
bal ka waran shaqada markii aad bilaabaysay dhowr sano ayaa ka soo wareegtay hadda maxaa iska ka bedelay markaad isku barbardhigto sanadahaasi shaqada aad bilaabaysay iyo hadda
de wax badana ka bedelay maadaama George Floyd police delay mareekanka oo dhan booliisnimada wuu isbedeleen horti sidaan aan bilaabay shaqada iyo maanta way kala duwan yihiin
waxaan sidoo kale jeclaan inaan weydiiyo khatara dadka aad u shaqeynayso aad hawsha u hayso waa dad kala gedisan oo fikrada kala gedisan laga yaabo inay qabaan ama ay ka qabaan marka sidee bay kuula dhaqmaan markay arkaan gabar madow oo muslima oo xijaaban oo dharka uniformka poliiska xiran xilligan aad sheegtay dhibaatada George Floyd oo police uu dilay weliba ay dad aad u fara badan ka cadaysiisay
dadka qaarkood oo jahilnimo ku jiro of course way xanaaqsiyihiin weli dad madowga ma rabaan inay horumaraan civil soomaalida ma rabaan inay horumaraan laakiin dadkii oo fahansan oo ilbax ah ilbax keli maahan oo diversity waxaas oo yaqaanaan maadaama communityga ka shaqeyno madowgaa ka badan indayar minority immigrantsa ka badan booliisnimada waxay u baahan yihiin markaas to reflect communityga ku shaqeynaysid so alxamdulillah dhammaadka hadda ka shaqeeya metro transit chief keena waa chief fiican uu fahamsan yahay in dad indayar iyo mexican iyo somali iyo wax walba soo dhan inay ku biiraan booliiska ugu fahamsan yahay taasaan u baahanahay if they didn't understand that had they fancy why they would just continue George Floyd kale aad dhici lahaa
waa taa markii aad booliiska ku biirtay ciwaanada warbaahinta Mareykanka aad ayaad u qabsatay gabadhii ugu horreysay madow muslim ah oo xijaaban oo booliiska ka mid noqota hadda dhowr sano kadib waa lagu dalacsiiyey dhowr sano soo socota maxaad rajaynaysaa
ha in sha Allah hadii ilaahi nololkaas hadii i gaarsiiyo hadii ilaahi qoro waan jeclaan lahaa inaan sii dalacsiiyo ina shaqada sii wado oo hormaro that is the goal of mine waxaan jeclaan lahaa xataa dumarka Soomaalida inay igu soo biiraan kaliya aanahay weli Mareykanka dhexdiisa and wiilasha Soomaalida way badan yihiin way tiro badan yihiin waxaan feenaan lahaa dumarka inay ku soo biiraan
khatra maxamed oo ka tirsan bliska minnesota oo khadka telefoonka igu warramaysay taasi ay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA